Mwijoro ryashiriye jo ku munsi wa kabiri abantu bataramenyekana biraye mu banyagihugu bo muri sektore ya Ndera barabatemagura kugeza ubu abagera ku 9 nibo bakomeretse bavurirwa mu kigo nderabuzima cha Rubungo muri sektore ya Ndera havugwa ko hamaze gufatwa abantu 15 bikekwa muri cyo gitero ibindi kuri inkuru turabishikizwa na Asumta Kaboyi
umva induru ana none babaje batemagura abaturage nyine tujye gutabara duhurira mu nzira bo baratwatatse bavuga ngo nitwe gojura nyine baradutemaguye bakona bakamurikira rimwe ugahuma
aze njyewe navuye mu kazi ndi umumotari nanjye nyisohoka abo bankubisa amatoroshi numva bankubisa umuhoro hano bankubita n'amafera bito hano mu rubavu ubwo nahise nikubita hasi gusa nanjye nashidutse ndi hasi amaraso arimo aratungereza nka robine
aba ni bamwe mu baturage baraye bakomerekejwe n'agatsiko k'abagizi ba nabi babagabyeho igitero abaturage bagera ku 9 nibo bagejejwe kwa muganga Mukamana Josiane umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Rubungo niwe wakiriye izo nkomere
twatangiye kwakira abantu nk'umusaza steze ijoro bakiriye abantu 9 bari bakomeretse mu buryo butandukanye babiri tuhereza ku bitaro bya Kibagabaga abandi bari bari mu bitaro twagumye tubakurikirana hano ku kigo nderabuzima abandi bagiye bakomerekanya impande ibice by'umubiri bitandukanye harimo abari bafite ibisebe abandi banakubiswe ibyo byose abo twabashije kuba twagira uko gufasha turacyabafite bari mu bitaro
abaturage bagane n'ijwi rya Amerika bagaragaza ubwoba batewe n'ibyo babonye abandi bumvise
uko uhuruye arahita tema kandi bafite ikinubi na fera bito aragukubita umuhoro yarangize gukubita umuhoro bakagukubita kinubi amaboko yose bakayajanjagura ni bakagutambikana za fera bito hano intege zigacika ukarambararaho yakinguye atabara bo hanze noneho ambanze imbere ubwo ngubwo babaguyeho bamutambikira fera bituye cyahano
hari umwana wanjye hari na musaza wanjye hari na murumuna wanjye n'undi mugabo w'umupangayi wabaga mu rugo ubwo ni ukuvuga ngo ni kinubi ifera bito ni umuhoro
mu gitondo cyo kuri wa kabiri inzego zishinzwe umutekano polisi ndetse n'iza gisirikare bazindutse bakoresha inama zinyuranye bahumuriza abaturage izo nzego uko ari ebyiri ntizihuriza kunyita abagabye igitero bakwiye kwitwa polisi iravuga ko ari agatsiko k'amabandi RPC Elias Mwesige ni umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kigali
ni ugutinya baringa ni ibisambo bisanzwe mwabizingira mukabifata mukaduhamagara tukabizirika ntaki nawe cyakwiba njyewe ngiye kujya nkorera hano nzakurikirana ibisambo bya hano mpaka ngeze kuri nyina wabyo
ukuringa mu mujyi wa Kigali General de Brigade Denis Rutaha wavuga ko ari abagizi ba nabi bakwiye kurwanywa
mu gisirikare aho dushinze kurwanya ibisambo
ariko iyo mubona ingabo zaje
mumenye ko ikibazo cyafashe indi ntera
ntabwo ari imitungo bashaka gusa barashaka n'amaraso y'abanyarwanda mwe kubijenjeka rero ngo mubyite ibisambo ngo birangirire aho ngaho
ariko makuru meza nuko turimo kugenda tugera ku ahantu hashimishije ku buryo n'abatari buboneke bari buboneke ikibazo twakiragurukiye abantu turarwana nabo kandi turafata abantu n'abantu babi cyane abantu batema abantu bavusha amaraso ntabwo ari abantu dukwiye kwihorera tukumva ko twabana nabo
kugeza ubu abahohotewe bose baracyari kwa muganga usibye umwe wamaze koroherwa gasubira mu rugo iwe yaba ari abatema ariko batangiye koroherwa ndetse n'abaturage babonye abagizi ba nabi baravuga ko bose bari bitwaje imihoro inyundo ferabeto ndetse n'ibibuye binini bagendaga batera ku nzugi ngo zifunguke barahuriza ku matoroshi ngo afite urumuri rwinshi rwahumaga baje kubarwa Polisi yatangaje ko hamaze gufatwa abagera kuri 15 bakekwaho ibyo bikorwa ariko ntabwo beretswe inama z'abaturage kuko nkuko abaturage babishakaga ari benshi mu murenge wa Ndera hahise hatangizwa igikorwa cyo kureba n'abandi baturage badafite ibyangombwa polisi ikemeza ko yabonye abagera kuri 40 batabifite ubwo bwari bwinshi mu baturage ariko yaba ingabo ndetse n'abapolisi bijeje abaturage ko bazava mu murenge wa Ndera bamaze gufata abo bagizi ba nabi bose Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mubandanya kumviriza radio.